Tembea na mimi toka mwanzo, uko pamoja nami hapa nilipo, ni kwa nguvu zako. Asante Elohim. Bwana, umetembea na mimi toka mwanzo, upo pamoja nami hapa nilipo, kwa nguvu zako. Asante Elohim. Ulitangulia mbele, bila wewe nisingeweza. Hapa nilipo kwa nguvu zako. Asante Elohim. Ulitangulia mbele, bila wewe mimi singeweza. Hapa penyewe ni kwa nguvu zako. Asante Elohim. Umetembea na mimi toka mwanzo, uko pamoja nami hapo nilipo, ni kwa nguvu zako, kwa nguvu zako Elohim. Ulitangulia mbele, bila wewe nisingeweza. Savele kato vele tabania, ni kwa nguvu zako. Rikadebe suvele kandarebra Elohim. Ulitangulia mbele, bila wewe mimi singeweza. Hapa nilipo ni kwa nguvu zako. Asante Elohim. Umetangulia mbele mwaka mzima huu, umetangulia mbele February, March, April, umetangulia mbele May, tutakutana na Yesu. Umetangulia mbele June, July, August, kaleso forever. Umetangulia mbele June, July, August, September, October, November, Isavatisa, December. Nitarudi nikisema hapa nilipo ni kwa nguvu zako. Asante Elohim. Hapa nilipo, hapa nilipo. Asante Saleketeveketo praliato valama. Hapa nilipo Zeveleke to prani, hapa nilipo. Asante Elohim. Malezu verebe, hapa nilipo ni kwa nguvu zako. Asante Gidezu velebe Elohim. Ni kwa nguvu zako. Asante ride devoloke robradia mande rine manto. Hapa nilipo ni kwa nguvu zako. Asante eh. pani lipo inguvu zako tu elo ani asante usha se felena mante kopra levala hapani lipo inguvu zako ujelela ritevele ntoke praliasu mana ume tangulia mbele bila wewe minisingeweza hapa nilipo ni kwa nguvu zako asante Jalezu vereketo varabia nema. Can you go ahead and thank God? Can you go ahead and thank Jesus for the coming seasons of your life? Mungu anakwenda kufanya makubwa. God is going to do marvelous things ahead of you. Go ahead and thank God for the month of March, month of April, month of May, month of June, July, August. Send your thanksgiving to your future. The month of August, September, October, November. Mwambie hapa nilipo ni kwa nguvu zako. Ninauimbia mwezi wa 9 nitakurudi nikimwambia hapa nilipo ni kwa nguvu zako. Asante Elohi, ninauimbia Oktoba nikisema hapa nilipo ni kwa nguvu za asante Elohi, ninauimbia Novemba nikisema hapa nilipo ni kwa nguvu zako ritevele ku paradiso velamante inakando ribradezu vene. I'm singing over November. Hapa nilipo ni kwa nguvu za asante Elohim. I sing over December this year. Hapa nilipo ni kwa nguvu za asante Elohim. Uli tangulia mbele bila wewe tusingeweza tulipo kwa nguvu zako asante Elohim. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord. Shefeleketa varataba. Uzavane namane. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, hapanili poni kwa nguvu zako. Most High. Yes, you are the Lord. Carita sofele ketere bradua most. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Rinena ma ando velikesko. Ilakato felis kavaramande. Sivele tize venamando. Shadize vele kubra. Ilakato. Kote suvereda ride disavadu pradia mando bakalesu. Most I Arise, O God, let your enemies be scattered. Arise against the case facing this lady. This young lady has been battling with this tumor. And doctors are speculating that it might be a cancerous tumor. I declare in the mighty name of God, arise. In the mighty name of Jesus, arise against this case. Let your enemies, let her enemies be scattered. Most High, yes, you are the Lord. The Most High is arising against that situation. Most High, yes, you are the Lord. I see excision in the realm of the spirit. Your tumor is being exercised, is being inside. How do I call it? There's a surgical procedure going on to remove that tumor in the realm of the spirit. Most High, yes, you are the Lord. Most High, I see angels making an incision. Rita Badove Lesuve. Most High, yes, you are the Lord. Most High, Milima Belesa Nani Kamawe Unguet Magonjwa Yayuk. Belesa Rani Kamawe Munguet Sukari Chayuk. Belesa Ko Nani Kamawe. You have parents on a struggle now. Diabetes. Na moja imekuwa scheduled. Ana gangrenous foot. Ana mguu ambao ulikuwa na kidonda na umeanza kuwa mweusi. That leg is gangrenous. I declare restoration of those cells in the mighty name of Jesus. Rite vele kupra dilato velenda. I restore that leg. That left leg in the mighty name of Jesus. That right leg in the mighty name of Jesus. Icho kidonda kikauke. Na hizo cell ziwe rejuvenated, ziwe revitalized in Jesus' mighty name. Nani kama wewe Bwana, nani kama wewe.